Imfudumala ekhaya nezoletha ithemba kubafowethu abaseza ngemumva ibavula amehlo ibaxwayise ngobungozi babantu ukuthi abantu bakuthanda kakhulu uma usacela kubona bona konke lokho okwenzeka manje kwakwenzeka nakuqala kuwukuthi sekwenzeka ngenye indlela manje wena phusha ikheriya abakucindezelayo baphendula ithuluzi lakho lokuyikhandla bakhanyisele ngobuciko bakho ukuthi ingane kwadala isidalwa esinguwe kwayisekuqaleni abalwisana nempumelelo yakho ngabazondi wonke umuntu unesizathu sakhe sokuphila abanye baphilela ukuphilisa wena kanzima maphinda ubhale futhi cofi ngabe sengiyabhala.